ZLatestmusic.com.
Oh na 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 na. Yeah yeah, it's records. Gay boy in the building.
Zemunati school.
Yeah. Young killer ID. Oh.
Naziba ikwa uleko ile mama. Naziba ikwa uleko nizinima. But yaki koko mne kusina wena. Bea nipo mina kumesima. Naziba ikwa uleko ile mama. Naziba ikwa uleko nizinima. But yaki koko mne kusina wena. Bea nipo mina kumesima. Yeah. In my mind every day baby. Mwanzo wala kakusa samsi yali I think about you my lady.
ZLatestmusic.com.